lighthousenambia.com.
DJ Dreamer, ZD Dreamer,
ZD Dreamer Production.
Wee wee!
So what you need, guys? My name is Blend News, we're in the building. Yele girl will never know when they miss Inda. Yele she be kwapa gai kuspenda. Night to nighty, ule pasha po shisha, uamfu po gudu. Nalipinga deye, pakankolwe. Shakwata pressure yako watano muntu. Efendu ishika na fiena fia wakumutima. No problem, maniga umpateze. Bimbe fili fioze nde kukiva. Back to the zenda fio mutuma fionze. Hapa nomba nde pepeka high life. Nangu wambi wali abafusha ma envy. Kala hivi manje tuzankala wansi. Lekeni njipupuri laka keni. Niyozi vika pakuwa neshu baby. Nine shipata la tenikane fio kuwa.
Leka nkula nge chite mwiko lelo. Na vida fionze wate mwanga tulichapa mo baby. Awe leka nkula nge. Ninaiti tonight.
No matter why toy kadila kunondi. Under 15 ufilo kuseluka. Mulifia bachikulili VIP. Kama sango kabu pubo kolete. Chitundu uchi wike mochi donku. Tule pasha na mabotolo. Takwa wa ukumwona panko loko. Leta tukolwa patubulake. Nebotolo kuminwe. Nimbandwa. Otherwise even to minwe. Kemo kumutalu shafuseki. Takwa wa ukufuwa tisemeki. Otherwise even to minwe. Kemo kumutalu shafuseki. Takwa wa ukufuwa tisemeki.
Leka nkula nge chite mwiko lelo. Na fida fionze wate mwanga tulichapa mo baby. Awe leka nkula nge. Ninaiti tonight.
Download music at zhousenambia.com.
Z Dreamer Production.